Ntuli na yukulaini. Sebo, hello.
Emuka monte.
Kula msiza kapteni la msa kuwa uliriza.
Hey, what's up here?
Bulonji sebo.
Mwebali.
Kale sebo.
Bane mkulike na kwe nkuru zona. Mwabali mstudio. Nabo abatu uliriza. Katonda ya baisiza mwaka tulimuaka mpya. Walu of course abafunye ebizibu. Nabo tubasabira. Katozi nti bajabiitamu. Abali bagenda eruta we Masaka mu biseera bangamba ti traffic yesiba neva nega nti vaho mpiteo abantu bamala mu saawa kumi awala basinga nawo nga bali mu traffic oyo mukulikeyo mwebale kuyita mu mwaka era kandowooze buli onna we muli nga muwuliriza mulabye ebintu byebizze nga bitambula obulungi bw'ensi abantu okwagala ennaku ebigundi ebyalo byabwe kiraze nti buli lwe tufuna okuwummulanga okwo abantu baddayo ewaabwe gye bava era ezo emmotoka abasinga baali bagenda mu byalo nga bagenze kuyirayo Krismasi n'abalala omwaka omupya mukulikeyo era mwebali ekikulaga nti n'enguudo zaffe nazo tulina okuzisunulamu tezikyasobola abantu beyongedde obungi mu nsi tuli milioni ana mu mukaaga obujjukira baatubala abantu abasomye beyongedde abantu abakola bizinesi zaabwe nabo beyongedde abantu abalina ebidduka nabo beyongedde ekitegeeza nti tuli mabega okukulaakulana abantu obakulaakulana naye development ebintu nga infrastructure oba ebintu ng'enguudo tulina okuddamu okubitunuulira ebyo byatuwadde akabonero kanene nnyo kati wana abazimba oluguudo lw'e Masaka baali batugamba nti waliwo ebijja ebituzizze mabega tuwegayiridde bongeremu amaanyi twandyagadde oluguudo lwaffe lw'e Masaka balwongeremu kikulaga nti abava eyo yonna yonna abava ku booda ye Tanzania abava ku booda ye Rwanda abava ku booda ye Congo abava e Mbarara abava e Masaka abo bonna 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 ku lunaku olwo baatulaga nti bannange ekigambo ky'enguudo kigenzi wala ekyo nekiryo kati ngamba nti ndooza n'ebyennyonyi twongeremu amaanyi kubanga singa waliwo ennyonyi ezigenda Mbarara ezigenda e Kabale twandibadde tetufuna traffic w'amaanyi nnyongo oyo naye mukulikeeyo ate abafunye ebizibu tubasabira Katonda abakuume mu kiseera kino naye ekyo kikulaga tulina ensi ennungi abantu baffe okusooka baagala nnyo eddiini abamu baagenda ku ddiini zaabwe abalala baagenda kukuumula byonna byonna nga bikwataganiddwamu kaakati mbadde njagala omutima ogwo ogwagala ogwagala ewaffe ogwagala mukyalo ogwagala Krismasi nti omutima ogwo mbadde njagala tujje nagwo mu mwaka omupya tuli mu kiseera kya kulonda waliwo abantu abafuuse bannabbi byebibi babaita prophets of doom mu Lungereza tujja kukola basi tujja kulwana tujja mubireke tebiina gwe biyamba bwona olwana bwonaoba okwatiddwa bwonaogenda mu kooti ojja kugendayo wekka tojja kugenda naffe abalala okujjako ffe abalala ojja tufiiriza twagala tulonde ate mbadde njagala nzijukize buli omu okulonda kuli mutima gwo era kikyama kyo tolina kibuulira muntu yenna gwe goloko wange ennaku z'omwezi 15 ebulayo ennaku 12 kati ndowooza ennaku z'omwezi nga 15 ogende olonde ng'olimala okulonda abantu bagambye awa nsobola kusigala ng'oli wa ddembe naye wanaaba e Kampala ebiseera by'okuyimirira awo tebabirina bajja kugenda bakola emirimu gyabwe newankubadde ejja kubeera public holiday kwa abakola mu gavumenti naye omuntu akola ejange olunaku lwaleero tajja kutuula awo nti alinde gwe akati abantu bano bagenze newoogera ebigambo tulina okubeera wole naye ate gwe omuntu gwe balonda buli candidate akkirizibwa abantu babiri bayobeera ba MP ndoza president oba basatu be balina okulabirira okulaba nti okulonda kugenda bulungi era bwe bamala okubala alina okuteekako omukono ate alina okubeerawo nga babala so ebyo byonna 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 tubimanyi kaakati abaganti akalulu bagenda kabba leero kantwala omukisa gwe akalulu tebakabbira awo webabalira obulamu bwa bagenze kukola talingi eyo kubali bali eyo wano nzijukira mu wadi twaliwo okulonda bwe twamala okulonda bantu bagende batwala boxi okuva mu division emu batwala boxi bbiri neyazitwala yemanyi ne bazitwala mu division endala ne balimba nti webasinze n'obulu kinaana oli bwe yabwabwe yagenda mu kkooti ne babibuliza buliza eyo so bino byemwogera nti ojja kgenda okuumi wali ekyo webakolera emizannyo emizannyo wagikolera walla ate abagikola bamanyiddwa aye tebabalimba nti bali ludda lumu bonna bonna abali mu bintu ebyo babizannya so njagala abantu baffe abalonda mu minzaani gwekeera ku makya kwata empapula zo ezebitambulisho bye byekulaga genda w'olondera londa omuntu wo oli wa ddembe baga nti kitaza abiri osobola okusigalawo oba tolina kyokola naye bwomala okulonda ng'olinda okutusaba n'abala waliwo abamala okulonda ne bagenda bakola ejabwe bagenda okubala essaawa 10:12 ne bakomawo ne babala nga mulaba naye nobulijjo bwe baba babala tebatera kubuzaabuza babibaliraawo bwena ne mbirabo naye bagenda obikyusa tebabikyusizaawo so mbadde njagala okubasaba omwoyo guno njagala mujjukire ekintu kimu eyo demokulasi gye muyimba mwenna si yaffe waliwo abaagala tugoberere enkola yaabwe abantu abo bagwira abatayagalira ddala Afrika yegatte ebeere na mirembe ekibuuzo kiri nti mmwe bino byenawulidde nti waliwo abagwira abayingidde mu byokulonda kwaffe gyebali bwebanga gyebali lwaki baagala okwonoona okulonda kwaffe naffe tugenda kukwonoona kulonda kwabwe siwulyangayo bannayuganda bagenze kwonoona kulonda kwa Amerika oba kwa Bungereza ekirala mmwe abamu baga nti muguliddwa ani abaguye lwaki babagula lwaki obagula mutabuli okulonda okwammwe jjukira nobwolikola otya n'ofuna ssente ezo bwe byonooneka naawe ogenderamu oyinza okwesanga ofunye n'ebisago bitali bya bulijjo njagala ebintu ebyo mubikendeeze njagala mulage abazungu bano tusobola okulonda nga tulina emirembe ate njagala mulage abo abaagala okukozesa emifuba okufuna